kuzimu pano oh.
Has beats on the 1-2.
Ulesho kuchiche vyonza mtima wako winga fwaya. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula oh. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho msia ende. Msia ende. So they do lale. Narishi wali mtuma batu msi ya sale. Tetu wale kuchichikisha ote. Hali kuchintanya pavanobe. Kombo pano kumula badeti. Dekuti ipatikisha baby yeah. Wirira mture. Tawaba wiko. Tawaba wiko. Msi ya ende. Msia ende. Ulesho kuchiche vyonza mtima wako winga fwaya. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula oh. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho. Msia ende. Msia ende. Chaganga jireti unachufa kumkoshira kama chira patanga buleti eh. Ulesha kuipompa kulira hawe charo tachiwama tachasuka hawe taba kupom change kumona wanakwe icho chonza chida finowe eh. Msia ende patumok laipa na pedionse. Msia ende eh. Ulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwaya. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula oh. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho. Msia ende. Msia ende. No.
Kobe Bryant.